Sauti yako kama ringtone, nikilala kwa masikio bado inanijia, bado naisikia, kama macho wendo zangu mboni. Hata nisipofumba wengine sioni, bado unanijia, unanijia. Kwenye barizi unikumbate, dimbwi la mapenzi tuwe wote, upweke mwenzako naofia, nipeti nipate tulia. Navyo kupenda sinichoke, kama basi kufa tuwe wote, mziki dondani nafia, nipeti nipate tulia.
I'm a money man falling in love. I'm falling in love. Oh yeah, 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 yeah. Oh, ni me falling in love. I'm falling in love. Oh, mi na ewe.
Kiangaza makwa masika, uniahidi baby tutafika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe, iwe raha mapata shika, kwenye mabonde na kadharika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Kama umeroga basi ongeza tena, nipakawe mazima. Oh mazima, navyo kupendo sinichoke, kama basi kufa tufe wote, ziki dondani na afya, nipeti nipate tulia. Oh yeah, yeah, yeah.
Amo kuni me fall in love.